kabonaya babaza tingabona kireke atinywa bajya kushuru mariyo ngurwanyate bajuga kireke bamgamira bati batu bajuga ntaye mutware njugo bati bodyo semuziye ntamaye mukwate nshambi kireke umgasha nkabona ati bodyo simbagire nta kireke bati bajita ko ngurai mukwata makamba go bukana muiza kashuru bati tware shuka ya nyine ntu bati kitundu cyo bukanda nkabona kireke bati byo shaye mutware bigege nkabona kireke umgasha bati.